matin, encore une flèche basse. Yeah. De bas, de galère.
Find your booty, girl, show me now. Chopper, oh, you gotta find it, get that. See my life now, I'm falling for ya. Chopper, Leona, hey. Chopper, Katika, baby, show me what your mama get, girl. Tini, mini, mwagi, kano. Zungusha, kini, nini, nimkia, wapweza. Sungura, nikupe karoti. Hey, hey, hey. Samba, loketo. Mina kakata, chini, pangala, mawayo. Degele, kama, mabedo. Akajui, kununa, haka, baby, fecho. Kanataka pigo na mina kapandisha ka ushushe mzigo yani. Ningoma nzito ila kora shito hiyo. Weka niweke, weka niweke. Weka niweke, weka niweke. Weka niweke, weka niweke. Weka niweke, weka niweke. Bad girl with a pretty girl pose. She wanna kill me tonight, tonight, tonight. Got me see my target go closer. Oh, I don't know what is happening. I've been waiting for this for a long time. Baby, watch your woke up. Let me show you what I can do. What I can feel, baby, what I can feel, yeah.
Samba loketo. Mina kakata chini pangala mawayo.
Kama negele.
Kama mabeto. Akajui kununa haka baby fecho.
Baby,
kanataka pigo na mina kapandisha ka ushushe mzigo yani. Ningoma nzito ila kora shito hiyo.
Weka niweke, weka niweke. Weka niweke, weka niweke. Weka niweke, weka niweke. Weka niweke, weka niweke.
Kachiri saka, kachiri baby, kachiri saka, kachiri, kachiri saka, kachiri hey hey, kachiri saka.
Papa, some juicy coffee
saka.
You know you make me lose my mind. Ongeze amakim.